kimwe n'andi mashuri ya leta atandukanye akorera mu ntara y'Ikivuya ruguru abanyeshuri n'abari mu babo bahunze imirwano mu bice bitandukanye by'igihugu nabo bakomereje ibikorwa by'uburezi mu nkambi zitandukanye nk'uko byari biri mu mugambi wa leta wo kurinda urubyiruko kutishora mu bikorwa byangiza ubuzima bwabo ibigo byahunze biturutse mu teritwari za Rucuru na Masisi byose byatangiye kwigishiriza mu nkambi z'impunzi za Kanyarucinya Bulengo ndetse na Mugunga ibi bigo usanga bifite umubare mwinshi w'abarimu n'abanyeshuri cyane ko bigoye kuba umuntu yabitandukanye n'ibindi bigo bisanzwe bikorera mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ijwi rya Amerika yasuye ikigo cyitwa Complex Scolaire Uhamisho gifite amashuri y'ibanze n'ayisumbuye abanyeshuri bakegeraho ndetse n'abarimu bose ni impunzi zaturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi iki kigo gifite abanyeshuri hafi 840 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi giherereye mu nkambi ya DGDA ahazwi nka Camp Kisoko muri karitsiye ya Mugunga muri komini ya Karisimbi mu mujyi wa Goma ukihagera icyo uhitubona bwa mbere n'uburyo iki kigo kitujuje ibisabwa kutagira ubwiherero n'ibindi byangombwa bikenerwa n'abanyeshuri ibindi bigaragarira ijisho n'ubuke bw'intebe kugeza aho usanga abanyeshuri bamwe biga bicaye ku mabuye ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko byose biterwa no kuba nta bufasha leta itanga ku bigo byigisha abana b'impunzi uyu ni bwana ntawugirwe kabishura Pacifique umuyobozi w'ishuri ry'ibanze ry'iki kigo
ibibazo duhura nabyo nuko abana batari bahabwa imfashanyo nimwe abana baza kwiga batariye abana baza kwiga ndamyambaro y'amashuri bafite ndabikoresho ndamakayi ndamakaramu mbesi amashuri dufite twigishirizamo ni makeya ugeze mu mashuri kareba uburyo bicaye ndandebe amatablo ndayo aho kwituma ndaho ndetse bakenera no kunywa amazi kumbanywa imyotije kuko baza batariye bakabura naho banywa amazi amawese ndayo ndetse abanije bagiye kwituma mu mawese y'abaturanyi bazungurutse iki kigo bakabirukaho
iki kigo gifite abarimu bagera kuri 28 bose bigisha abana bahunze aba baba mu byiciro bitandukanye kubera ubwinshi bw'abanyeshuri hari abigisha mu gitondo abandi mu masaha y'igicamunsi aba nabo bavuga ko ubu leta itabaho umushahara w'ibanze bitandukanye n'abandi kubera ko bari mu bihe bidasanzwe by'ubuhunzi ibyo bikabatera kwiheba no gucika intege abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kugeza ubu batarabona ibikoresho by'ibanze byabafasha kwigisha neza kimwe n'andi mashuri ya leta
urabona ko turangije ibyumweru bibiri twari turi kwigisha neza ariko ikibazo dufite ibyumba by'amashuri ni bike cyane abana bakaba barimo ari benshi ukinjira mu cyumba ugasanga harimo ng'abana bageze kuri 80 ubwo noneho kandi bose badahurije ku masetio ahubwo amasetio ari menshi ugasanga noneho wenda igifaransa uri gucigisha bakumva ariko byaba bigeze ku mwanya wo kwiga amasetio gabo ugasanga noneho babuze aho baraja kuokipa amasale ngo babone uko babigisha ibijananye n'amasexio gaburiba baba ni benshi bari kuva mu ngambi bamwe bari kuza baburaye abandi bakaza batambaye za uniforme noneho bite no kuburara bamwe bagasinzira abandi ndibakurikirane neza
abo bose barasaba leta gufata ya mbere mu gufasha ibigo byahunze gukora neza kuri bo ibyo bizatuma batanga uburezi bufite ireme
cyahara kabisa kugeza ubu ndagufasha twari twabona kuva twatangira kwigishereza muno kwaga amashuri kandi kindi gisanzwe nuko ubu ngubu turi kwigisha ariko nkanje n'abagenzi banje bamwe turiho tutagira umushahara twahembwaga n'ababyeyi ariko urabona buno ndamubyeyi wabwira ngo yishurire umwana we ahubwo dutegereje imfashanyo yava ku butegetsi bwa leta
abarimu abenshi bari kuri iki kigo ni imbunzi nda mfashanyo nimwe bari babona ariko bamwe muri bo babona agashahara ka leta kuko nabo bahunze batakisha mu mirima yabo ngo bahahire ibyo kurya ako gashahara ndacyo kabamarira icyo dusaba kuri guverinema n'imiryango mpuzamahanga ni ukugira ngo bashake uburyo barangize intambara muri Congo barangize intambara kugira ngo abana bacu batahe baje mu turere baturutsemo
kuba iki kigo cyigisha hanini abana bahunze intambara birashyira uburezi bwabo mu kaga abanyeshuri bavuga ko kuba nta bufasha babona mu miryango yabo aho bahungiye mu nkambi z'impunzi bibatera kutiga ngo bafate ibyigwa neza kimwe n'abandi biga mu bigo byujuje ibisabwa
hano ku mashuri tubura ahantu twitumira tukisanga twicaye nabi mu mashuri twabuze intebe kwicaraho gasanga namazi yo kunywa inyota ziratwishe twavuye n'iwacu tutariye inyota zikatwicira hano ku mashuri nta mazi yo kunywa
dufashuri turi kwiga mu bintu bigoranye cyane turi kwiga twirunze hamwe ugasanga biratugoye cyane abanyeshuri bamwe nga 6e 5e 4e ama section 8 gari hano ugasanga sociale na pedagogie na direction na nutrition bishize hamwe hamara mwanya wo kwigisha abarimu bakabura ukundi wabigenza umwarimu abanyeshuri baba benshi bikamugora
mu gushaka kumenya icyo leta itekereza kuri aba barimu ndetse n'abanyeshuri. Ijwi rya Amerika yavuganye n'ubuyobozi bwa division y'uburezi muri Kivu ya Ruguru, ariko birinda kuduha ibisobanuro kuri iki kibazo cy'abarimu n'abanyeshuri bahunze imirwano. Kugeza ubu mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo harabarizwa ibigo byita ku banyeshuri bahunze intambara bigera kuri 5. Muri raporo y'ubuyobozi bw'amashuri yemeza neza ko kuva intambara zatangira mu burasirazuba bw'igihugu, abarimu babarirwa kuri 80% bose bahunze bava mu duce twabo baza mu mujyi wa Goma, abandi berekeza mu bihugu bibanye na Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.